ShankySupplier.com.
Begu baba Samiri ya uvipi Simeni ya uvipi Mabenzi mafuwa kidale kina jifuta Nafumbua macho baby wangu kaya yuka Mabenzi mafuwa kidale kina jifuta Nafumbua macho baby wangu kaya yuka Una bas kumpenda na mpenda Ila sijui kama nae ananipenda Una basi kumtaka na mtaka Ila sijui kama nae ananitaka Una mama mchumba na dataraka Takincha taratibu ya nataka cha fasta Una basi mchumba na dataraka Takincha taratibu ya nataka cha fasta Kiri yangu anaitibua Mimweza kia nanitimua Mabenzi ndaleki nanifuta Nikijeki chuzili nanianguka Sina mtu wata wakunifuta Natamani baby ningenuka ukuta Benzi lako mimi hata najuta Kukutana na najuta Benzi lako mimi nikikumbuka Mayo wangu singache mimi Kumpenda na mpenda siji kama nanipenda Jumba na dataraka Takicha taratibu ya nataka cha fasta Jumba na dataraka Takicha taratibu ya nataka cha fasta Benzi mafuwa kidale kina jifuta Nafumbua macho baby wangu kaya yuka Nalifuta chusi milisi jeni dondoka Keche kipembeni baby wangu kaya yuka Sina hata mtaku nisaidia Chusi nani dondoka minabaki naria Kumpenda na mpenda Ila sijui kama nae ananipenda Ona basi kumtaka na mtaka Ila sijui kama nae ananitaka Ona basi mchumba na dataraka Takicha taratibu ya nataka cha fasta Ona basi mchumba na dataraka Takicha taratibu ya nataka cha fasta Ona basi kumpenda na mpenda Ila sijui kama nae ananipenda Cheki ameniacha mikwenda Boga za majani na miksa milenda Kumbe mchumba ukusema hata kupenda Mwisho wa siku kaja peke yangu nyacha ukaenda Mweza kuna nivija kalenda Ila wejua bado mimi nakupenda Japo mchumba na nivija kalenda Mimi bado nakupenda hata kama umekwenda Miaka kobe bado mimi nakupenda Mchumba umekwenda nakupenda Moyo wangu akini yangu naitibua Angalia mama tangu jaguniwa Moyo wangu akili yangu naitibua Angalia miuta kujaguniwa Moyo wangu akili unaitibua Basi angalia nusije kuniwa Isana uvipu wakushi mazumbi Tabasamu masoni uvipu Safi simeni ambasu shu Ali baba Safi Bali ya sofi We jione We mapembe wewe Sana uvipi wakushi tabasamu Mosko Masoni Yeizo cholozi Safi Echaduli klasiki meneja Mkule ya uvipi Edili chuma usilale ukilala utalaliwa Chobu etu pendezi
Chunky supplier, a supplier.